kati ya kinanda. Yuko gudi figa sepetu dani kuva akanga. O bahari asiachi gepu, michezo yake sasa. Visauti kiechu yechu, kanani uwa bwana yeah. O kitandani sitoki peku, uwa uwa. Kwanza kako hivi, kila apu pita milio bibi yeah. Nishike mimi, naona kavu njika leta biopi yeah. Kako hivi, kila apu pita milio bibi yeah. Nishike mimi, naona kavu njika leta biopi.
Sugar
umenikamata
hey.
Yeah yeah
sugar
umenikamata
hey.
My baby
sugar
umenikamata
hey.
Yeah yeah
sugar
umenikamata
hey.
Hey ladies, I wanna see ya mnavyo binuka binuka na ufia. Hey ladies, I wanna see ya mnavyo binuka binuka na ufia. Kata kiuno kata, onyesho na vosugu wa gaga. Kimini kina manyuma bwa, idadi napandisha na bamba yeah. Kwanza kako hivi, kila apu pita milio bibi yeah. Nishike mimi, naona kavu njika leta biopi yeah. Kako hivi, kila apu pita milio bibi yeah. Nishike mimi, naona kavu njika leta biopi.
Sugar
umenikamata
hey.
Yeah yeah
sugar
umenikamata
hey.
My baby
sugar
umenikamata
hey.
Yeah yeah
sugar
umenikamata
hey.
Yeah.
Sugar.